Mwisho vipi? Twafanza na twafanza na.
Bomba mdana.
Uchwani.
Twafanza.
Yo, deku ipompa la bantu bantuma niku migoti ekuntu natula mashiwi tula tuma tula dabo yala tuna limbia boba puta matuita ba mitulo uno tofo nensala
ume wayu mbogu no kotukara
ya chilemo nensala ya kalipishe nsala Wabalwa fenensala vale bomba kukumaini na kwena vaisala Ndume andite jankulo sangwa kumasala Nkashi andite ule ya mupenya ninsala Tutusha mulu suba chalo chama vampire Hala tatula lakunu kuchuwe mpala Vala poku tuipaya tumeni vapala Ketufuwa enempia kwa tifiofo chapala Uchinda miwa shala mumaloni Kalo vasha ilo kukuno edoni Pamugodi kuchilongo manona fukiti 626 mumara miukiti Muka fiomu follow wala nsanga chamboli Kubuza kile na kakanchi na pambali Kamu changa kuchimwemwe kwenze na kumiko ufanets up Ifitule nila muleo Niku ipompa la bantu bantuma Niku migoti ekuntu natula Mashiwi tula tuma tula dabo yala tuna Limbia boba puta matuita ba mitulo Kuno tofo nensala
Ume wayu mwono kutukara
Yachile mwone nsala
Karamba wandiyari Perari nyanta na mumbu unga zoro Apa ni bonanza fena beti ni otu pusukiramo
Deku ipompa la bantu bantuma Niku migoti ekuntu natula Mashiwi tula tuma tula dabo yala tuna Limbia boba puta matuita ba mitulo Kuno tofo nensala
Ume wayu mbogu no kotukara
Yachile mo nensala Yakalipishe nsala
Kwa hivyo 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 kwa hivy